Hey yo, what up? You are now listening to Amapolas Volume 1, mixed by your boy, Wish the Same.
Yeah. this life again.
Hey yo, what up? You are now listening to Amapolas, Volume 1, mixed by
Ruge Gusen Utimolo Mezawam. Ruge Gusen Utingatanda Mezawam.
Hey yo, what up? You are now listening to Amapolas, Volume 1.
We'll be right back. Oh, what you gonna listen? Bye-bye.
Oh,
what up? You are now listening to Amapolas, volume 1, mixed by your boy, Fish SA. Hey yo, what up? You are now listening to Amapolas.
I've been doing before you shy, sang off, no fancy. See you, yummy. Balum twana bungilethe injabulo laphakathi ngizwe intithi Uhle balentombi bungishayisa ngofalo benzi siyo yami ithi Uhle balum twana bungilethe injabulo laphakathi ngizwe intithi Ngibathe tshona le kube ngathi ngaye le Mangithi kufaname uze isithombe sayo leto Awe malo Kibathe ntshona le kube ngathi ngaya le Mangithi kufaname uze isithombe sayo leto Awe malo Angi kwazi no kuyichaza indlela engisizwa ngayo Mina ngiphelelwa ngamagama Angi kwazi no kuyichaza indlela engisizwa ngayo Ake ngichaze kanje sibethe tike 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 sindiyo Ake ngichaze kanje sibethe ngisa tike 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 Shintwe tike 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 Yaraka sindiyo tike 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 Mina ngiphelelwa ngamagama Mina ngiphelelwa ngamagama Ngiphelelwa ngamagama Ngiphelelwa ngamagama angikwazi nokuyichaza indlela engisizwa ngayo Mina ngiphelelwa ngamagama
Yo what up you are now listening to Amapolas volume 1 mixed by your boy Wish SA
Ngiphelelwa ngamagama Mina ngiphelelwa ngamagama Yeah.
Stand was sami kodwa munga khona ngizokudedela uvela uhamba impela ngicela uxole sithandwa sami kodwa munga khona ngizokudedela uvela uhamba impela ngicela uxole sithandwa sami kodwa munga khona ngizokudedela uvela uhamba impela
Isa, Mina, Tenisola, Panisa, Mana, Tatana, Litabana, Sibuloya, Salaba Gutelama, Isema Bisa, Isa, Tananya Siswa, Una, Tunisola, 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 Isema Bisa, Isa, Siswa.
Yo, what up? What up? You are now listening to Amapolas, Volume 1, mixed by your boy, Quish S.A. Hey yo, what up? You are now listening to Amapolas, Volume 1, mixed by your boy, Quish S.A.